King Shami Deathfire, Mr. Axam. Apa mimi boni drugs mistari. Na Caliban.
Hey baby, ningependa kwanza utulie. Moyo wangu nakupa, baby univumilie. Hello, ningependa uje kwangu kama barua. Na nyimbo ni kuimbie, sauti isikie. We bonge la barua, mistari ni kupodowe. Nikubaye kagari, kesho twende auti. Marafiki wajue, mina wemba ka mwisho wa kalenda. Mwisho
it's just a day, baby girl ilikuwa funny. It's just a day, baby girl ukanipa love. It's just a day, baby girl ilikuwa funny. It's just a day, baby girl ukanipa love.
Skiza, ni drugs mistari, twende kazi. Itrack ndo yangu mami, love letter. Sinajua kila kitu nilitaka woli letter. Ataka wati ajiza obvio wali try kuleta. But still, ata ukwe leta za kuteto. Ka stick farm kwa mi, ata mbali ukuenda. Ndo kwa ina pasi yangu, na kumwagia zote sifa. Nikianza girl, vile we ni murembo. Nta come set on a way, tupenda ne adi maisha. Jukusama kweli girl, mina kupenda. Usisema unipendi jusina kwingine kwa kuenda. Noki nikubali kamwe kwa mingine sitoenda. Na nina imani tele na we, bali tutaenda. Na nachia Mr. Alisama kuambia just a day.
It's just a day, baby girl ilikuwa funny. It's just a day, baby girl ukanipa love. It's just a day, baby girl ilikuwa funny. It's just a day, baby girl ukanipa love.
Kiza mpenzi hini yako regulator. Iza shori weni nyako minapenda. Nina ngori sina date kwa kalenda. We flower sweet words utapenda. Una power ukisemu jaki brenda. Na mlenga hini leta see ya later. We mchoraji una magic chora saba. Una figure inatiwadi waganga. Tena sura siya ibu kwa maulana. Niko proud kuchukiwa na wavlana. Na mina chill many verse vila rap but. You a real tena sweet in your heart girl. Skiza this what can you diss. Nipe much love. You a real three kids to eat jenge fun. Yeah. You are truly Caliban.
It's just a day, baby girl ilikuwa funny.